Genie X Double Six.
For this long going mental, baby. Crazy over crazy, baby. As you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you.
Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mani ya nakona wewe, acha nifumbe macho nakona wewe. Nakona wewe tu, wewe, wewe, wewe. Nakutaka wewe tu, wewe, wewe.
Kama maua linavyostawi, utamu wako chipsi mayai. Nimesha hapa moyo si ugawi, ah, moyo si ugawi. Kama nizari la mentali, nimekupata wewe kialali. Kama safari tuende Dubai. Na
mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mamia nakona wewe, acha nifumbe macho nakona wewe.
Nakuona wewe.